ngithathela uwehla ngenyuka ngifuna nana lolo bamalwa angisafuni ngisho nokutaba ngokuthunga phesheya kwesilwane.